mwaramutse neza dususuruke email radio yacu @gmail.com naho Facebook VOA radio yacu ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe.
Nitwa Niyongabo Emmanuel nkabanuye mu Rwanda mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Nashaka gusuhuza umubyeyi wanjye mutoya uvukana na mama uba mu Bufaransa ndetse na mama wanjye uba i Muhanga. Nasuhuza barumuna banjye bo kwa mama wacu batuye mu Faransa harimo ba Rome, ba Nadia, ba Nadine ndetse n'inshuti za mama ziba mu Bufaransa. Nasuhuza mukuru wanjye utuye hafi y'umupaka wa Uganda ka Gitumba. Nasuhuza bashiki banjye bombi batuye Kigali mu Rwanda aho bita Nyamirambo n'undi utuye aho bita Kimisagara. Nganasuhuza onkere wanjye utuye mu karere ka Muhanga ahitwa Igitarama ahegereye mu murenge wa Nyamabuye uyitwa Munyaburanga Polo. Anasuhuza n'umudamu we bita Kamire Rose. Anasuhuza n'inshuti n'abasore twiganye muri Muhanga Private Vocation Training Center harimo Rade Emmanuel, harimo ofisi Maurice. Suhuza mukuru wanjye abakuru wanjye aho bari hose. Ndabatura indirimbo ya Citrie yitwa Mubone. Urakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde akazi keza.
Yego nawe urakoze cyane, Imana kandi nawe guha umugisha.
Mukuru ndagushimiye, tusangire.
Tari kumwe mujumba mwiza ukumenyana. no kugukunda nibyagaciro mana ngubone
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12 Facebook VOA radio yacu email radio yacu @gmail.com
nitwa Munyambazi Jean Paul ndi mu majyaruguru mu Ruhengeri ukunda cyane ibiganiro bya ijwi rya Amerika turakunda cyane uburyo timu bitugezaho kandi birimo umwuga cyane
ndagushimiye pe
ndashaka gusubiza twabanye muri primeri aho neze ngo muri secondaire nyasovu muri kaminuza n'inshuti zanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi aho ndi hano majyaruguru musanze ndagusuhuza cyane imasa Jean Paul mugenzi wanjye Janvier wo mu Rwankeri ndagusuhuza Olivier n'abandi bantu inshuti zanjye bose twabanye muri secondaire mbifuriza ibihe byiza bamenye indirimbo yitwa usingizwe iteka ya korari umusamariya mwiza i Nyamirambo
ye Jean Paul urakoze rero umunsi mwiza
mwakoze namwe cyane imana ibahumagisha
yego twese nk'abitsamuye
Yesu nitugerayo
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abagenzi.
Nzandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, murenge wa Mukarange, kagari Nyagatovu, mudugudu ni Akamayange. Ifuza gutashya inshuti n'abavandimwe baherereye mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange, mudugudu wa Kamayange, aribo Niyomugabo Manuel, Mukandayisenga Domitira, ndetse n'abandi banzi mudugudu wa Kamayange. Kandi ndasuhuza inshuti n'abavandimwe abanyeshuri twiganye muri poromosiyo ya 2017 senior six heg ku kigo cya JS Kabare gerere mu karere ka Rwamagana, aribo Tayizani Mwenimana Ronjine, Kizimana Eric, Marita ndetse n'abandi bose ndabashuhuje. Nibagiwe abaprofe batwigishije, harimo mwarimu watwigishaga ekonomi ariwe Oswaldi, mwarimu watwigishaga history ariwe Jarube Niyonshuti, ndetse nibagiwe na Perese watuyoboye ku kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje, ndetse na Niyomugabo Elia wigisha kuri icyo kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje. asuza ndetse no mushiki wanjye urereye mu karere ka Gatsibo ari we Francine uhereye aho bita Igakoni ndetse n'undi urereye mu karere ka Kongo umurenge wa Rukara Irere Josiane n'abandi bose muri rusange basengera imukange nabo kuri paruwasi ndabashuhuje irereye mu karere ka Kayonza naho Nyakire Thomas Kamendi ndagushuhuje
ndagushimiye cyane yego
yego murakoze indirimbo mbatura indirimbo ya Do Kigali yari yose mwabona yazabashimisha murakoze
ushatse kuvuga kuri Radio Kigali
yego
She won't.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Dususuruke zose nshuti yanjye urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Jyayo rero maze ukanda handitse ibiganiro urabona ahari umuziki naho ngaho. Dusoreze ku butumwa bwa Uwihoreye Protogene. Maze rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane, mugire wikendi nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nitwa Uwihoreye Protogene, mvuka mu karere ka Gakenke, ariko ubu ngubu ntabwo ariho, ndi mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro i Gikondo. Nkaba rero nshaka gusuhuza umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke, umudugudu Nyirugendabari, umurenge n'icyaringo, akarere Gakenke, intara n'amajyaruguru y'u Rwanda. Mume indirimbo y'impara yitwa Muntegetse Iki. Nkaba nshaka kwitura abantu bari mu muryango wanjye uri mu karere ka Gakenke, n'umusore witwa Musengimana Theogene uri i Musanze, umujyi wa Musanze, amajyaruguru y'u Rwanda, na mushiki wanjye uri mu karere ka Gakenke, akaba ari umuyobozi w'akagari, n'umusore uri muri paruwasi ya Kayenzi witwa Jado, na padiri mukuru wa paruwasi ya Mugina mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Nkaba nshaka kwitura n'undi musore uri hano i Gikondo witwa Jerome, n'umuyobozi wa Mariya, n'umuyobozi w'umudugudu wa Mariya ya gatatu witwa Kwizera Elia. Murakoze, akazi keza.
Yego, nawe umunsi mwiza Protoje, urakoze.
Yego.
Nge naragowe he
sina kubira
Bamba mirizariva Bata maleni mamba
Nibate kire jibyo kwera no kwira ura Ako kanya baraza Reka sina kubira
Bamba mirizariva Bata maleni mamba
Banza muriga chacha we rura kicha Na kambiri nyiko nyishi vivyukusa
Baranda wabinu lumburamo
Pegisha no
Nakunda kandi ngakunda